kulabira nyo ubufumbo bwe endagaano gye nkoze mujeneze amaka gamwe gemutandise gabega mu kisoko kyosalwalira amaka gamwe gemutandise gabega mu kisoko kyosalwalira
Amaba kumle mubenga bisu.